Real Monster. Nine,
nine, ladies and gentlemen, nine, it's another one from the maestro Al Pacino.
Uyu nguyu we kumushyira mu mago
nivuba vuba nivuba vuba
kwaba cyane ku maso kumunwa
nivuba vuba
nivuba
vuba
nivuba
vuba ni faster
nivuba vuba
nivuba vuba
nari nzi ko ndi uwa mbere n'umitoma
Fuba fuba, ivi hasi, imetanya mbikuru twakirwa uyu mwari Wamenya sana mata, rukumbi shaka mu magoya nyakaramata Isi ni Titanic, ni Rosa ni Jake, na kwitanga haja take Ajeye kuri deho, ajeye kwisura, mushize mu mago vanyi na mamu binura Al Pacino cha, zikoti, umuseri bateri ngiye kumutera ishoti Vuba vuba rusaki bonye inkoko kazi yagihindutse nkuba
Uyu nguyu we kumushyira mu mago
Vuba 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 vuba
Kwaba cyane ku maso kumunwa
Vuba vuba
vuba
vuba
Vuba vuba
vuba
Vuba
vuba vuba
Ni faster
Vuba vuba
Uzongera bakwereke isomo ni butara rifashe uzongera ubabare ushyira umwana mu mago nutagira bubura mubura
uyu nguyu we kumushyira mu mago
vuba 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 vuba
kwaba cyane ku maso kumunwa
vuba
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 Never
Rehiga Limited.